www.ashada.com.
It's Fela on the mic, yeah, alongside.
I'm just calling Jagat.
Chito zanga za kumundima Mandima kala ndiku chiyo mwam Mandina ndo wachifuamba Lahina ndima tamba Kukuba misete kutuku kwa nazomwe ndima lalika Malo mofalisa tenga wang Ndidi kutali ndi ufumu wang Tuko mabe si umalola kuti ndi vutike Ndika mangido mandi wombola tate wanga yo
Sasa ndi lola ndi vutike
You always fight for me, pandemu etai. For everything that me going through, I never lose hope. I know that one day God will bring back my hope. I know that one day I will smile and my blessings will flow like a river Nile. His love for me so special that nobody can give it to me. Oh God.
Kwada pa masopano Etaona nizomwe ziku tichitikira Milili ya tigwera Ezi ndia bola Azatu tikukwilila Omwe tikudalila Zivo melezi njala zingonda ziku tipa Tikukalila kulila kuse wantengo ogwila Akoma Jehovah ndiku ziwa zo Sezi inu mungu wana yeah.
Sasa nilola nifuzike Sasa nilola nizimila Sasa nilola nifuzike Sasa nilola
Come.